nangithatha ngibi okunye siyokubona tomorrow nize early nomfica sengiready nize early nomfica sengiready funa ukuhamba ngabu usuku usuku ngicela ibhuku nomthabiseni ningakhathazeki ngizokuletha ekuseni 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 Kanti ngiphakishile ngingangishile yakho imiphezi sengiredi ngilandela ngilandela Kanti ngiphakishile ngingangishile yakho imiphezi sengiredi ngilandela Ayidize kante ayikho mshaye Ayidize kante Ayidize kante Unuglala malungi ngicela ningikhethiseni noma ungangithatha okunye sizokubona tomorrow Nize early nomfica sengiready Nize early nomfica sengiready Unukuhamba ngabu usuku 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 ngicela ibhuku ningithabiseni ningakhathazeki
Captain, you're trying. Bye.